tulire mwami ekintu kyendabye bufumbo bwaffe buno butuuse okulema kubuulire mwami ekintu kyendabye bufumbo bwaffe buno butuuse okulema ebintu si bingi nnyo ebinabulemya naye gwe mwenge gonya ogwo gwakasattiro olunywako bw'oti ofuuka kirala tinatakumanya agenda kunyeenyeza mutwe abantu bangi nnyo abagukozesa naye tebeeyisanga ku engeri gy'olimu olugukombako bw'oti n'olera embuka n'oyogera ebyawanu bimalayo nakuutirwa ebingi nga nzija omumwo kati ntuuse okutendererwa ebintu bingi nnyo bye nzizendeka naye nga byebisangibwa mbafumba b'olubeerera oyingira ttumbi nga gakusibye n'oyugumya oluggi ng'omuntu omubi bwenyanguwa okujja kuggulirewo ate nno nangira abasajja be mbadde nnina ate nno bwe ndwayo n'obikonjera kiyo n'omukazi wangeri kimaama tammanyi bw'oyingira mu nju n'otujonyesa abo abaana n'obazuukusa ebintu n'obirinnyamu n'okuba enzige zuno zikamala naye ogw'omwenge gwa ngeri ki ogukugomosa n'oyogera ebyawa n'obimalayo gwe nakolera obugonvu mu ngeri emala kyokka obugonvu bwe nakola n'otobumanya nakulaga omukwano ne mpitiriza mukwano gwe nalaga n'otogumanya kino togamba nti nkyogeza nkiso wabulaga emazima amatuufu agenkukunala olijjawo omukazi n'akutuulira ozinga kyusa ku nnywa ye eyakasattiro sigaana kunyosanira ogunywe naye weegerere ng'ogwo ogutakudibye sigaana kunyosanira ogunywe naye erowooza ku nfunayo n'ebinaddawo kyokka abasajja mweyisa bubi kuba omukazi bwagamba n'owaganyala ebintu bingi nnyo bye nkulabula kyokka ggolo obunyomi bwammwe ng'obigayirira tunuulira abaana katonda batuwa biseera eby'omu maaso banaaba batya senga bagunywa okusooka bali bagunywa eggwanga lyaffe lino lyandiweddewo senga weenywera omwenge guno weesiriikira nandibadde atenze nkuvunaanaki naye omuntu n'onywako n'otugomosa ne ntuuka n'ogamba nti senga baddeyo kaakati amagezi amangu ge nkuwa bw'otokyuse ku nnywayo ne ntuuse okulemwa